Adman.
Onyame. Nyame timi ade nyina yampa. Anopa nyame onhyira. Eh ho so aye fepa. Eh mechia obi bia. E free myself was be see for. Mechia obi a. Na me nhyira mo pa. Me ni age se wo ha. Na me ni me se wo do akoma so be didi ayeye bia chi. Onko sarada. Eh. Kato ni na aye mo mpa. Ahini asidan counting. Eda wasi wodon yi mu ejai ye ho hye wonsa. Yesrese de ntia wodi ye mba ha wodi bedum ye. Ikasa fo ni pedu asinche. Fo wasem be siesie ye. Ye mfiri ha ne ntia se de ba ye. Adwensa kira ogie emwa afi ye betumi nso akoso aba. Shending. Ye fetumi a ebeman musu domu ewo Yesu Kristo di mu. Amen. Ye de nyame asim pamcho hwanum na na wa ha Bible studies time. Na wa ha no pega onsa. Enti na ye mu bebre ni ha oho. Aya ye mrantem. Eboa ye mpa. Ye bampo na nke nko an Yesu akora nke ye. Enti ye ama mu nye lit. And then I used to be afar. On say, a tuna tiana used to want some fifty a seeing, and I used to be a hoa, not a share, a seer, MP, a swakata, when near Nahua, oh, who need the nippane de woke up. And then near drew by beer a swab beer saking. Satan, yes, I was, sir, and ya both on mobe bray, and Tiafe was, yes, obey the obeco, a dear dinkum. Sa na ekoso ene ono ye pam no beto azazizu no esrofo ni ka se ye nuye o enti onja ye o ba bi a ho eye adepa no anaye sun adepa pa ho no na ode basabasa eye den ekowura ho enu nti na eni kwanse ye ma ye ho kwan me pese wo hwe sa de o so on se satan onya abofo nanso judas wenya yesu asun afo ni bi enti chese wo ye nipa obetumi akita mu die aname bo enti ye kite ye mudie mu a de obesori wo ye mu no Judas obesori wo ye mu no Absalom obesori wo ye mu no ontimi enyaye ti ye ye bekoso edi nkun mi ana ye mistake she I go won ba ya odada if you say oh mu ngu o mbeti se nyankopon no na aye iva kono ade ntia nipa ye pedibia na fe no pese woni nyankopon na wodi na gina sadibia ne ye pe wan surofi ye na dwensa ni obedi no ne na ye pe na wo so odi ye no so se ye pam no sankwane ne ye pa ko betumi apam no ye pam no enti de bia bo nsam onja na ada no ogusu ade bepem ne enti kwai bia obefa so se wo wura ase ame aye bibi aye atuate se afi wo bie so ame aye bibi aye atuate ye nhye no so na ye ma no kwai ma ye ma no kwai na ye ngina enti se a bin mo home, one more moon cry more bonny for a raw woman a year, Juma. Men shed the echo. One in Kunimo, on Niso so. Absalom's own yanny papa bros say, Muntie. Say a bar ben, now moon bunches to say Absalom, I do a hini, oh dear. Well, ni. And the air now dao bon for any year, edit chin in free at the pie woman, and Tiamo a ni, and your mahuni be a chi, or we were cansing be, Safeli da home, Safa work be home, Safa my home, Mamumuano. Kwa wanim fadeye no kure no surobwani ni nyankupo timi abuwa. Nyami nishirao. Se yesu ya saadye we na tintimi ya kristo sumu. Na ama ya huu kwa yebe faswa. Yebe sumu nyankupo ewa no kure mu. E na yadi su ya kakrebi ya yebe su ya no. E fase yesu she osuro ahini. Kane. Yesu she osuro ahini. Kane. Eni paya ni edi adefu frosi eni so. Se yon di ame pa achiri. Ye di bifu frokrasi eni so. Na onso onso ahini ewe nebe kwa kwa chwe sa ade krona ba. Sa ade krona be yiwe frosu ahini eni. Eni te wosi efi shi onso ahini eni kane. Na emu diya kebiyana etumia yedai. Abe ye yen diya. Yeah, share Matthew chapter 6, verse 33. Nasini, one castle at any crumble. Or send Nasini, and the emperor. Na emperor was a fool. Na the also Yanis, I wish to shed a ye or strahini, and it's in any can. Na de who hear ni pano, and baby, oh dear. And the amount who quine, and man, you may be emphitia, see, empia won't free a quine, baby, I was all fussle. Oh, my, yes, a yachi. Nancy Minyan will say, and to me, so may I say, and yes, I dear Nita. Kitachin any more. The Biamica. Miss O Kitachin any more. And shra a bed do what you know. At the side, dear, and her mamma be go no cha a bed, na bed tomb. Said bed tomwa, and her hamana a fubby brave bonnable. Tisana tin a bra bonon city. A beer a choir, a yaw dear de mum. And she says, so we are at the bro. Never so fun, chanky to Abia and my obony for no quine room. Some go for no put a sending young one home, some dear town say. O monkey cow, one in chin yam, some pano mupem one more dinner, or say sunny pano, ya day. Or say ya day. Or say, then no free sunny pano. Come upon his old rapper. Why shall you be seen at the bonny? No one young couple any more yam soda. So pese wuhu nyankupo ni mo nyamo ha. Eni adia wose wufri asye. Eshishe. Ah edikai. Eye osra hini. Ene tinene. Abrabo tinene. Abrabo papa. Chese sa abrabo wei. Anansa nyomo wei. Udi siwe nisua. Chese media mekani se. Eya adia esomubo. Esa nse. Enube ma da chenso. Ube nyabe bipako. Na udi dewa asasisu. Now, Mresso, now, co. Now, co, cause, hey, Mihuyanka. Dear, then I know we can say, Ampa. It is saying, I trouble no moody. It may pa mini. It is saying, he in a mefa. Men, yes, sir. I mean, could do, sir. She shall swan in you. And it's in any canny. Now, to me, a boar. A man's I see to her. Obedi ye. Baby, any wa, obi a home of Rabrim, who's a woo in Shira, a jew in Simon Shira, a deshaya woo sachira, unyawa dear, the baby any wa, a chressa. Ubinyawa dear, I just a one sachira. This a one nanti was Sanya Opimu, and nanti bonia quinso, and a yes, ah, nippano or dinner, no cost to din some money, and it is shy as a ober fa, sa, osua hinino, and it's neno. Esansa nuna echire no wani baje eda edi echire enu na di enigie ebebro asansi su ya so ebema wahoto baby o adi pasha obaje odi mirika kura nti yenhwe no so o se yenhwehwe osoro anie ene ne tin ne kane na odi yenum ebeka yen so oni solomon kasa ya oti Solomon beside the radian in June. And to honor so can no more be so the becano. And this occurs a year no more nature so no more be at the mount, a brow be two and a mount, a nanti, a quine puzzle, a quine son and knee, the chest of who slow bonnet, and no. Oh, no more be brie at the mount. And then I come up to you. Oh, no more be brie at the mount. The entire was here, Shannon. You call Mark 8, chapter 6, chapter 8, verse 36. Mark 8.
Mark chapter 8, verse 36. Or say, Nase onipenya riasin yina, na oshre ne kra a, en fa so bena obenya, amen.
Oh, ha ya hu se, eh hu ya pa, si ya beshe shoswa yinu. Esan se, sa ya shu shu anu niye nye riasin yina, Nasa ye shri yen kra anasa ye nya en kwa jye noa. Ebe ye den emwa yen. Emfa yen kobe bia. Ebe ma ye uochi ebe ya reho. Nasa obi asu nye wiasi nina aname buwa. Obi ntimi nya ba bi kura jese mifane se ebi a fama ke henyi na. Obe kanko etuwa ba bi ya mfiti ase fama ke sun papa. Obi ntimi nya ni nina. Nanso we dia opese o maye hu se osu ahine ne hu hia enti o se so ni panya wiase nyina waka wiase ni nyina bom na se won anya nkwagia faso bia niso e won se ye hye sansem yi nso na ye mamu ye yentru se won fa ntutu kro hu won fa ntutu oman hu onfan to say bia kas egu oman gana mu nyina ne ase saudi a na se won anya nkwagye a uwa she se emwa no onfan to sa won se wiase nyina enti ade pa bia wo wiase bia bibia nipa de ne ho to so wiase bia ade bia nipa ni ji hu bia se nipa bi nya na won anya nkwagye a o se mfaso bia ni suma no esan se da bi bedura sa nyoma no beja wa hawo oni sa nyoma ni nia yonkofa Samre na na aka ho nko a hospital ho mbu no atade na odi hye koye no waja de ofie no ho efie ho a waja ho ka ho a ye de ni tu mu ekọ ho a waja ho so nyankopon asamu kire ye nse ehu ni mfaso esan se bedroom re bi no ye ntumi mfa nko ba bi e wo se ye ko obi wu ani kasi ye ta na wo nya one ground nen ankankane ntuma de eyemunu wo munu yeyigu nche ni apede ntokro didam nu se yemfa nchichire wo adaka osese wunya wiase nyina nyoma pa bia wo benya bia na se wo hwire okra emfa so ben na wo benya emfa so ni so fi se no beka fa no tu trim se bedru debi sadie ne nka wo me de me ka ni se no ni ayonko fa biem adekro no ani wo ni ayonko fa biem Sambra na woni na titim. Obikura mpo benwa, obefa enyoma ni biesie, ansa na wafre nipa aba ho. Enti sa enyoma ni ntia wofum Nyankopon emfa so ben pa na woso. Emfa so bie ni so, enti ene nyame asem okyere ye. Sese ye nya bibie e wo wiase a. Na se ye nya enkwagye a. Emfa so ben na woso. Sansa nkwagye ne na odi ko ba bi o asase su ha de ye bedi na kakra bi enkwagye ne ne di ko pe ba bi atena woda edi echi na se nkwagye ne ni ho a ne che se mfa so ni uso fi se wo be ya re ho e woda edi echi no ba bi e ye so ni asetwe bi a e ho ne ye be kire wo e se ko samra ne de duru so a ye patapa de wo asase so eni ho bi o ye commande ani a commande ye kire ba bi e se wa na wo ko Wouldn't you mean Casam and Pahami Pah, Debbie? Baby, I yes shall second a one overco. And then I won't young what you more bra was a sissy. Now, when your baby pa a co. Our day, dear Chris, I'm Reno, San Yoma, we say ya, any penny jim, our Bible say, my no we are sick. Would do we as an agent say, a Janet Donna Yaka wants a name new. Or say, when you mean I am Honamacono, Honam wears a sucra and come home be. Dia ono honam ne kon do na se wodo hu nyina atue no so na woni nyankopon tem tia chira me dia wo ye ono ankasa ne nka ho bio eduru ha ono ye mfote adia dia wo wo mu no dia wo mu no ene na nyansani bi di to nwum se onua pa wadi dia men na wo kra nso kom di no She shall watch in Quan Okra. She shall watch in Quan Okra, no, Bemio.
Apollo, she shall watch in Quan Okra. As you know, power did your men.
Now, Okra, so I come in. She shall watch in Quan Okra.
Hey, Ababa, what did your men?
Now, class of
the group.
And
I win him some
ọdwini bẹbi ọbẹfọ
ọti ṣiṣẹ wajin kwana wo kra
ẹdá ẹdí ẹkyire
ẹnanapẹya
oni bẹbi ọbẹfọ
ṣiṣẹ wajin kwana wo kra
ọṣẹdi awoyẹ na ni nyami asẹm nkọ
ọti oni apa awọ didi ame
ṣiṣẹdi ẹdí ẹkyire na oni bibi awọ
kọkọ
ẹyà ọsẹ awoyẹ ni nipa nwu
ṣiṣẹ wajin kwana wo kra
ẹyà ọpẹ bi ana woyẹ ọyẹ ni sẹ nipa nwu
ṣiṣẹ jesus na wo kra
ọkasa okra ni kasa
oni adọfo ele.
Nakasa media say ya na okra no ehu de won ye isan se bedroom we bia wonam nyuma no e be twem enye twem eno ne time be twem na ne time ne na day be twem na ye huma me ne umienu e ya de awade de asie niba na wonim da sa time no beba sa da no wonam we nyuma no e twem awo anka wohu ni ya ka beboa o nwino ho na wohu se eda bi beba na ho nam wo adwuma na ba wie na okra no oko yi ne ho ano sa honhom na owo mu dia ye wo a woni padua anka sa ho ditu eda bi ba o na okọ akọ yi ne ho ano na odi honam we nkoa na eha no ade bre na se ade titi no a o dwi no ho se ntide di akire ehifa na me kopie na ba bia me kopie se nya me ko ne se osi ni panya wiase nyina na o hwe ne kra fa so bien nous ni pa ebedo ani sɛ awurade bɛdɔ yɛhe na wopɛ yɛhe na wopɛ nnipa no tumi yɛ deɛ yɛhonam adeɛ ma wo ɛno nti ɔpɛ sɛ woyɛ biribi a ɛtie nyankopɔn ma no ɛdɛn na woka ɛnsi yɛ bɛn na wosi hwɛo dɔ wo ho na dɔ nnipa no wosuro nnipa no anim a woatan wo kra woatan wo no nso suro nyankopɔn na woatumi aboa nnipa no na woaboa wo ankasa wo ho na woaboa nnipa no suro nyankopɔn nneɔma bi kɔ so a ɛni kwan sɛ ɛba sa ɛni kwan sɛ ɛba sa yɛnyinaa yɛbu yɛne gu nneɔma bi so yɛnhwɛ o yɛnhwɛ o yɛhu sɛ yɛnam hɔ yi ɛnyɛ yɛne yɛn o ɛna saa nipadua wɔ yi wama ne kwan saa ɛwɔ nneɔma ɔno nipadua ne pɛ deɛ ɔpɛ na woyɛ na nka bɔ mpayɛ kakra na gye adom bi tumi tena ase di bɔne so a nipadua ne se mɛda na wada nipadua ne se kasa na wakasa chokurudu chokurudu time wait for no man ne de woni mu obekasa time a wodi beye bibipa ama wo kra no na watumi adi ye honhum no dabi enfum so so mpakasa dudu obekasa sa na wati anyankopo wana paya disu ano e ma obi oti sa akwan yo she obu o wa onu de onsuro hello na dwene wo fom bible say nim dia me man nim ti oyira na dwene wo fom onim de ye hu a e twa nipa wo de di akire enti ono de nsam fu bi a na oyɛ jimi sem bi a na oka sa nipa ne ma ne kwai bible say bu hu sa wa wu amabone na wo ti asem a onyankopɔn wo yesu kristo bu hu
Sawa do a minim so be any hawonim. Yet to me you summa nipper beer or man who so says any permit or bunu do to me. I didn't see ya or bunu fan so on any set. On yan is size. A yifono as gaffon. O be to me a hall me. O baby a on it ni size fortuna. And o baby a omo munsen etna. Into uba no hawa baby a wetna. Na all in the group was so baby or in the group a bet. And that is to be dressa, I didn't even for so easy. No, be a bedia tassel. Not dainty, not brave, my woody best you shall be papa no fish. Not sign your money, I would dear cheer. Sign your money, I won't get home. Obey to me, I ban no harbor castle, and near the baby any panic, any panic, I won't send me. Won't send him once I will be Casamino. Oh, won't fatasa or Casamino. And maybe no be catch no be so per se, and nipper be called no hock or your fasting war, and to all my nippan baby no on your fasting, no, or catch your nipper corny, sir, and no ma or mutakra, sir, and a two boom. A person just as I nipper corner bear fasting, no, or yes, he can knee, and to all man of crying, I won't fear a man of quiet fasting. You will have seen a wall. Send your no general one well. Or be one inside. San is going to be a feeling. A chance, and I will say, hey, sell lives or see, I could not do to me. Sell one, yes, more. A marriage few will cry. Pacha, what kind of one are we now? What kind? 36. I feel well caught. If I chose 37 and 38, my name is called Luke.
Verse 36, 37, I say, and I say, a journey only Pabema, the Assassin, a car.
Oh, who was two time, I say, Umbra, a young woman, who now, or sit down, I'd rest a sound cry. A whole young chia bribe. Unti mi nko to heaven dia enti bibia ni ho a wo de ba sesa ho kra enti wo ku ho na nya wi ase nyina wo je no ha na de na wo de ko tu abraham ti na ni se wo de no ho agro to aso
verse 38 na obiara an ne ni be wo me ne me nsem mo na ma aware se fo ne ne boni e fo yi mo no ono nso ho be ye onipa ba no eni wo.
Oya dia dia yesere we hu ni so oya boni ni siesa na time e be chi na afi na oja no na ka nipa na be bu atan dia ka ene oya right ya nipa na be bu atan dia wo yesie na nipa hu ye no onyankopon be bu atan wo hu ene wo kasa chira wo ene wo ne wo kasa wo si hwehwe na henie ene ne tin ne kane odidi anti a wo ye boni ti anu odi be ka hu anti a wo yesa boni odi be ka hu ene wo akire ye di anti a wo si ye hwehwe. I mean, such a passe pet near dinner, my own beach here, and why ain't that a dear tree? Yanko Luke chapter 6,
verse 19.
Mommy, she.
Chapter 16, verse 19. Or say, na odi fobi tina ase, ah na oche atadi e koko ne inrapa.
I unza wachire ya niyoma biya huni yao, na afi woma ya example. So obi tina ase, yekasi obi shi atadi koko eni atadi papa, jese uwe sike ni, niyoma oche nya deketua. Aha.
na ode asetena fefe ji nani da
ate asetena fefe asasi su ha oji nani di opebia onya ba bi opebia otumi ko oduru ba bi aso ye ne masa masa o si obi tena asisa aha
verse 20 na ohia ni bi nso tena ase a wa friend Lazarus
na o kan ohia ni bi so tena ase a wa friend Lazarus ohia ni no ye nyansa ni
a wa do no akwato na bobo ano a wetutu ekuro
aha
na ne kondo se odi improprowa a efri odefo ne kuno so ogu form no me na so akraman ba beta free ne kuro
so ho waka osikani se de na ne hoto no akire ene ohiani de na ofam etumi kopa aduane a emwadi aduane gu form a enka akoko okra akraman omu na edi okopa sa aduane no edi esan se ne ho kire no na de amika se no sikani ni ni nyansa ni se ohiani ni ni nyansa ni se sa wo yo ohiani na wagene wo form na asem bi obebi wa no bi ano aka chesense mhunu nkoa na wo ye sanse wo wo ohiani bi okọ ha bi a wati anya ni hie nti na okọ ha bi nyankopo ano odọ no no osuro no na ma ne nya bọni nti ano ono nti ano okọ ha bi eti yanti asese heaven ya hia for dia ena hell enye esika for so dia upa na abeko ho eti ohia ni no enye ni hia nti ena okọ ho nemom suma na osum nyankopon na osuro nyankopon na ompese oyebo ni tie nyankopon eni ti na ni ti ye no ye nkoso nkan kan ma ye
verse 22 na eba se ohieni ni wui na abafo obeso anu ko Abraham kuku na odefo anu so wui na osie no verse 23 na oma de ni so asamade no na wo owo eninya nie mu na ohunu Abraham echichiri ne Lazarus se ochi ni kuku
me ba o on se echire ye mpefe Abraham is kani nanso no o baby papa ekyere sɛ ɔyɛ sikani a ɔsuro nyankopɔn ɛna Lazarus susu nya baabi papa ekyere sɛ ɔyɛ ohiani a ɔsuro nyankopɔn ɛnyɛ sɛ ɔyɛ ohiani a na ɛkyɛ sɛ ɔbɛkɔ hell ɛnyɛ sɛ obi yɛ sikani a na ɛkyɛ sɛ ɔbɛkɔ hell nipa na ɔne ne ban no a ɔno di yie no ɛna sɛ ɔme dɛ mekama akoma atumi yɛm ɔno wei a ɔyɛ nyinaa ɔbɛkɔ bɔ nsɛm gyem meme hiani me na mekɔ heaven woboa ɛnyɛ nokorɛ abrabɔ na de yɛ kɔ abrabɔ ɛna de yɛ kɔ na meme deɛ mepɛ sɛ mɛyɛ sikani no masan kɔ heaven ɛsiane sɛ Abraham na ɔyɛ sikani so ɔkɔ heaven ɛsiane sɛ na ɔsuro nyankopɔn na ɔmpɛ sɛ ɔyɛ bɔne de tia nyankopɔn ɛno nti ɔdi ne nkwa no awie no ɔnya baabi pa kɔɔyɛ nti wo ho kyere wo a mam gyina bɔne no so ɛnyɛ bɔne ahokyere no so ɛnyɛ bɔne ɛmfa ntie nyankopɔn na ɔmfa nkyɛw na mmom mɛnhwɛ biribiara na hwɛ nyamesuro nano asase so kakora no ɔbɛsesa wo hyɛ berɛ ɔsesa yɛabɛse deɛ ɛnyɛ wo deɛ na ɔnsesa no wo ne Lazarus nyɛ adwene nti wo ho ntena mu saa wobɛsesa wo hyɛ berɛ anameboa woangye so wopɛ ne saa wopɛ ne saa ɛne ne nyɛ adwene ɔno deɛ watena se wɔ nemudie mu anya heaven kɔ but wo nso wotena se wɔ mudie mu no woasesa wo hyɛ berɛ asase so ha wɔ sɛ wo ho tɔ ansa woasae akɔ nti wohu obiara na ɔka sɛ ahiafoɔ na ɛkɔ heaven ama ne nti aseɛ sɛ heaven ɛnyɛ ahiafoɔ daberɛ ɛyɛ atenenefoɔ daberɛ nti sɛ ɔdi agorɔ a ɛmmoa no to ase
verse 24 na ɔteɛ mu sɛ agya Abraham home mmɔbɔ na soma Lazarus ma ne mfa ne nsatea ano nkɔbɔ nsuo mu na ɔmfa mbɛgyegye me tɛkyerɛ ma na merehunu amane ogyaframa yi mu
wahu wei asɛm wei no biribi kɛseɛ wɔ mu a wobɛsua biribi kɛseɛ wɔ mu a wobɛsua nti ɛwo akyi na wobɛkɔ akɔserɛ sradeɛ ɛneɛ sɛdeɛ ɔserɛ sradeɛ wɔ asase so a ɔkura ne mudie mu anaa ɔsuro nyankopɔn no ne ho wɔ mfasoɔ ɛkyerɛ wɔ bi a ɔwo akyi ɛna ɔkɔserɛ sradeɛ ɔwɔ asase so deɛ ɔpɛ bi a wonya ɛnso ne wo akyi ɔkɔdane nserɛserɛfo adanyi na wan onu wanche no wanfiri nyo mehunu hu na wani de wa ha wan ko di de wo ewu achi na ewu achi mum okosresra de onu otia sase so na bibi hia no ensue enye ensue hunu no onu jisa ye nwinu ana ginis ni bi ani ade eyini nam hu enu no onu nanso okodru ba bi asade ameka na asa ho ne de de sewu na wo ye untumi emfa wo pe enye bibi ada okodru ba bi a afi nsuo no anka de enche fridge mu mpo no onya bi num nti na wo sre men yesre srefo wo wuwu achi ene nka yesa oba ye wasase susun wo achi na me kaso se men ji ntum sre rade ne se sawo shebre se sawo shebre no enji ntum da into Awurade na bibia ya ne dia ono na bibia ya ne dia ani nti ono sa wo papa ne sika ne dite ya ne dia eni kwan se wo kiro enji ntum wo ma ho kwan ye bo ne dia bonsam dia bonsam pa wo be ye nanso nye sa ne yankopon pe wo nhyira e ma wo nti wo dia hwehwe na hinie ne ne ten ne kan na sa wo bonus na ya wo dia onsa beka baby a kodi a chen odi mirika be jem ne ho be hiahia no ontumi ntua so ani ti ye nhye no so papa ni wu achi no okoye sersrefo sasa ase so ayi Elijah se se dia no ofon keke kra woni ne nya adwene ntua mamoa akota fere na kurom afi dia edru se sa nipa na ne ho nkuro no onfa ne nsa mo nsio meka nkete maso eno kasa kire wo se ye ti se dia ye ti dia ye hu ni nya sa ne ye ti se wuachi no nyesa dia woti na woti enti ama body we kwan oni bi bia oni bi de bia me ka me se oyem fote ya dia enti entie ne ne entie ne kasa ma nyankopon moa emu nipa no na wanya ba bia tafisa no die ba bia wo ko no hey for good o for something enti wan chusu dia ya wan ye great mistake a great mistake susu die ye na o kran so mato ma o kran ko titi e ma ro ho ko to o kra manani ko ji woda edi echi e bro ni ti e betwa so o e beto aso dia ye ka ni se no hu se dia o ko shi atemu no owo mu nti nya dia body way beka na obedi so body way kasa menfa ano dia kasa se dia ope esanzo oni mi se eja no wonka ho emfote e dia ya dia obi chef ma ya akohwe sa we na wode ho ahwa no ho de ni nsese ni bukasa me wuni me kasa aduane kra nya wo de 3 days kra na wuni di ye me make me atwa opa mo hu say yes e make me abo e me you say nipa ye hu no say ye hu ye mobo me you say me anso sa we ni oni ba bi jina papa na wo mu na dwene no na ye de be bo anu isa ono no oko ono no oko se base ya kase munsom na anye ya ono na oko na sa we na wojiji no so no wo sra no hu minimo se u betumi akote ba bi se wo kon don santi u be num a sa we bibi we utie nene utie nene eh we nkwa de sani pa we die untimi o untimi ko hwe ba bi obi ewu hwe se ye di obi yire na wadi na chi abedu sabre ye de ne manu na obetumi aso nu a de nyame asem kire se sa de we twon ho na wo se wo ntwon ho no se wo betumi aye ho bibia se sani o ma we ne de onka ho bi aya na ne time so ya reho emre ni ho ma sad body we wetime ehuna no panwumre wo hu no enti enna wonti nyankopon asem enna enya dombre enna nya nkwagye da enna nya ogye ema okra no osan na ye da wusi adwene na wachu ho afri adie bia emfra ho uyesie nipa unye bibi ntia nipa uye tia wankasa ho udi tia wankasa ho me ma example ebia muye mienu muni obi na ti time bia no ye boko woko wie bibi nipa ne ka wo si when a fire me who ni se okita sa de kro no me na me ka chiro e yon no fire na ya titi nipa ne sa na nipa ne so hu hwe e da foforo wa ya de foforo wo si when na ye ye de me pesa wo ti ase ne se wo ka eno nche se wa ye so boni bre ya e de de akire na wo hu de friend na ho to. What it in was as so the announcement or baby pan and ibet me a ji. And it and shed ya won nam fum yankopon. The ye yet ye will be a jaimu my radi. What's yes? Sheni yina. When you shall what it? When jaw da. A day be dear, you know. When you bet you. It's a man shed. No more beer. A cosu. Nem faso nye bwane. Bibiye mu. Shishwe. Osro. Ahini. Ene ni tsume. Kani. Na. Mbunya edye. Emu kwa. Oni apa wadidi ame. Na okra zo. Ekom dinu. Ya wadipa. Okra. Shishwe wadipa. Okra. Bemi yo.
Ampara.
She was in Quaokra. She was in Quaokra.
Oh, God, I'm
afraid. She power did you me?
Now,
Christ, so help me.
She was in Quaokra.
Oh, your power did you me?
Your power did you me?
Now, oh, Christ, oh, help me. Oh, your
power
did
you
me? And say me to you, say, Papa, be you. How? Me share some, say, oh, we're a dear boy, and now you to me and so much. Oh. Your friend, your cousin will be a sikania, Papa, no, oh, you sikania. If you are who do a war, a juma who draw a BB, and sorry, there was your chance. Now you see, Papa, why are they fool? The young woman said, she can't eat in a young set a year thing so big to me. I said, I'm about to know yourself. I'm not going to be an answer. Hey, I saw for a young to go. The young to me is so being a chess at your thing and chess at your soft. Because a nya sofo nyina na yesa sa wo ye nyame sofo a wo hwe dia wo bi ye wo hwe dia nyankopon asem ka e ka wo ko aka wo dia asem ne wura nipa tiru na nka nipa tumi afa no kure no meti sa papa ye wo na eye me ye anuo ma nyina ode no ho to so no aye den aba wi ye abe di nko fo foforo ho na den na wo de ko asem be no ko ka. Only a power did ya me.
Now, Crasso, I come to you. She shall watch you.
Only a power did ya me.
Oh,
now, Crasso, I come to you. Only a power did ya me.
Only a power did ya me.
Now,
class,
I'm
do I no kasa and tisa and non chasa radia musetisa? Sister Freebie, be a bonnet for the boko copper. Sister, what did it see at dinner? Nanti said you have me appear by the end of the year. Sister Neoma. Sister Neoma. Sister Neoma. Sister Neoma. To whom I'm in the empire. And then the womb, Quajida. And then
the womb, Quajida.
And then the womb, Quajida.
And then the womb, Quajida.
And then the womb,
Quajida. And then the womb, Quajida.
And then the womb, Quajida.
And then the womb, Quajida.
And then the womb, Quajida.
And then the womb, Quajida.
Ya wodia